Fumitiriza amaziga amanji genkabi Olusi bwenchon selera katono ngwe wasi Omukisa awadhi bwebalina babela musanyu tebalumwa Twale kabinji netukusenga katonda lwacho tuvamu
Mukama dala dala lwachi
Tubadde bagumu tugumikiriza amasanyu g'ensi tugerekereza okusoomoozebwa tukuyisemu ne tuba abeesigwa mu buli kimu agamba bonna bagumikiriza berekereza eb'ensi mazima Yesu alibaddizawo bwe tuli batutuuse Tubadde bagumu tugumikiriza amasanyu g'ensi tugerekereza okusoomoozebwa tukuyisemu ne tuba abeesigwa mu buli kimu agamba bonna bagumikiriza berekereza eb'ensi mazima Yesu alibaddizawo bwe tuli batutuuse
Maso gabwe gakanuse nnyo mwattu n'embuto zigeze balina bingi okukira emitima bye giyinza okwagala Nongoosa lwaki omutima gwange obutayonoona ndowooza nnyo bwe nnyinza okukitegeera Mukama nze kinnemye Mukama ddala ddala lwaki
Tubadde bagumu tugumikiriza amasanyu g'ensi tugerekereza okusoomoozebwa tukuyisemu ne tuba abeesigwa mu buli kimu agamba bonna bagumikiriza berekereza eb'ensi mazima Yesu alibaddizawo bwe tuli batutuuse Tubadde bagumu tugumikiriza amasanyu g'ensi tugerekereza okusoomoozebwa tukuyisemu ne tuba abeesigwa mu buli kimu agamba bonna bagumikiriza berekereza eb'ensi mazima Yesu alibaddizawo bwe tuli batutuuse Kizudde nange bitwale kamirizibwa w'omugunji Tegedde mutima nti Yesu afako Ekisa kye kingi eri abo abalongoofu mu mwoyo Wadde tuyita mu bulumi bambi tetwerabidde
Yatunyesa enkuba eri abalungi era n'ababi
Sola mu bantu be fenna atwagala Tukabye nnyo tubonyebonye nnyo Oluusi ne tulowooza nti Yesu yatuvaamu Bwajjukira oliyobu bambi yabonabona nnyo Olw'obwesigwa bwe Mukama yamuddizaawo Tubadde bagumu tugumikiriza amasanyu g'ensi tugerekereza okusoomoozebwa tukuyisemu ne tuba abeesigwa mu buli kimu agamba bonna bagumikiriza berekereza eb'ensi mazima Yesu alibaddizawo bwe tuli batutuuse Tubadde bagumu tugumikiriza amasanyu g'ensi tugerekereza okusoomoozebwa tukuyisemu ne tuba abeesigwa mu buli kimu agamba bonna bagumikiriza berekereza eb'ensi
si mazima Yesu alibatiza wowe tulibatutuse mazima Yesu alibatiza wowe tulibatutuse
mazima Yesu
alibatiza wowe tulibatutuse
mazima Yesu
alibatiza wowe tulibatutuse
mazima Yesu
alibatiza wowe tulibatutuse.